Yeah, big up a soft selector rockers. Out of the yard, Malawi is a monkey.
Sikula pansi zamlenga lenga bantu nandi mazi sikula chisandi chwili yiye yada kala pansi pakutu nali kwabu inondizo sagalengazi chinali chambi chosunga sabate. The only day people goes to church to pray, they never know they are being led astray. Every day of life is a holiday. Palibepo tutiklo posa linzake, palibepo sabata yoposa inzake, palibepo somwezu mene uposa unzake, palibepo tuchaka chongwe chiposa chinzake. Sikwili losa nadalisa chimozi mozi, nifukwa tuwa limatuluka chimozi mozi. Mwezi nyenyezu sibukunika chimozi mozi moyo, umabitilila chimozi mozi. Budi mungu sapuma, sapuma, makwila chito icha everyday. Mungu sapuma, sapuma, kutia pume kulibe night kulibe day. Mungu sapuma, sapuma, makwila chito icha everyday. Mungu sama puma, mungu sama puma, mungu kuta pume kulibe night kulibe day. Now, mungu kuta pume, yo again, suwa silinga tuluke, yeah, yeah. Mungu kuta pume, hamwezi ndi nyenyezu siku sizinga unike. Now, mungu kuta pume, misinje singa yende mvame sizinga uluke. Now, mungu kutia pume, inu palibe yemwe yanga zuke. Boti kuti tuone siku mziwe ndi mlungu, zuwa tuka mama kloma zulo ndi mlungu. Amene yama kwesa, mfula tundi mlungu, madaliso, ose achoka kwa mlungu. Boti yiyenda mena mati yanga nila day. Daily, daily, put it yes a daily. Antu kazi nyama za kuchile. Chikondi chake ndicho panda malile. Sapuma, sapuma, makwila chito each and every day. Mungu sapuma, sapuma, kutia pume kulibe night kulibe day.
Mungu sapuma, sapuma, pamalawiwanga.com.